kubala sabe ligama lakho. Yeah, namu sindisiwe zokupesuka nje.
Kamu sindisiwe zengoshiwe atshele nabantu abami ukuthi bangxolele. Telisando sami zengoshiwe atshele nabantu abami ukuthi bangxolele. Noma kanjani ngetanyane sengiyokwetshwa yokwetwista ngeside. Noma kanjani ngetanyane sengiyokwetshwa yokwetwista ngeside. Telusindisiwe sengiboshiwe atshele nabantu abami ukuthi bangxolele.
Come on, come on.